Shika moja, shika mbili, shika nao. Shika tatu, mingine achana nao. Kuna wale wapenda habari zao. How how, achana nao. Acha wachana, acha wachana. Toa barizi tu kubwa faida yao. Wakileta neno, wambie mwisho wao. Undo mwisho wao, upo mwisho wao. Kwani wendo alfa na omega wao. Sishinda ni spiri na baskeli ambao. Wali nipa mwanya nikapiga bao. Nisha piga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa, washa. Yata nipenda uminataka, washa. Taka malumbu tesha pata. Washa, washa nao. Washa, washa penao. Washa, washa moto, washa kitu, washa. Washa, eta nipena uminataka. Washa, ataka malumbu tesha pata. Washa, washa nao. Washa, washa penao. Washa.
Washa moto usiogope. Wanazeeka wengine wakizaliwa. Wakutusema waishi na amna yeyote. Wakusimamisha majaliwa. Na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu. Na hii hata siya sikukuu ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nmelisha wajukuu. Wawajuku, tomana na haso kukushinda. Wakisikia na bolu, wasi confuse mimba. Nani, na jona jiuliza, nani ka uninja.
Ni, come on, kiongezo mtama. Wanaongezo watamani, maonea kwa mbali. Sana, naomba msama, kanaka kama sijali. Ni, come on, kiongezo mtama. Wanaongezo watamani, maonea kwa mbali. Sana, naomba msama, kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda uminataka.
Washa,
hata kama limbo tesha pata.
Washa,
washa nao.
Washa,
washa penao.
Washa,
washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda